tuko kunji munkuba ngogenzo kwekama kamwegendereza nyo tulyanga kanyama kase wazike kali kaungezi wekati ngekube tonyanyabula bawalane bagendo kwekama ewa King Kong wazike yabaniriza bulungi nyabula buli omuluti olwenyama bwayogera ebisenda senda mbufiru at home Enkubo lwacha weti nebagala basibulati King Kong yatama nasabo munyama gwe ababiri tebakalyako nebamudize ebintu bye omululwe yali enyama kibazi omugenze kyamuse
kanyama kase wazike
eyafudde yalidde yali
kanyama kanyama kase wazike
omugenze kyamuse
kanyama kase wazike
eyafudde yalidde yali
kanyama kanyama kase wazike
mbulye yali akanyama wakelira se wazike yakwefunza buli kyalumu akwelire King Kong akwekweri bana bawala mukomya omululu se wazike afata bamululu okudde kimagalombwera okula olikula n'entanda
ebyobwerere ebyobwerere
byebyasase wamese
ebyobwerere ebyobwerere
se wamesa birocha
byebisewa n'ebyobufuzi kasita bakulembeza omululu obufumba amakabi gatudde
kasita mubeera n'omululu
omukafiri oba munaddiini
kasita mubeera n'omululu
ebyobwerere ebyobwerere
se wamesa birocha
omugenze kyamuse
kanyama kanyama kase wazike
eyafudde yalidde yali
kanyama kanyama kase wazike
omugenze kyamuse
kanyama kanyama kase wazike
eyafudde yalidde yali
kanyama kanyama kase wazike
Mbuza bachi balira wa
Koganda kake akakuwa
Oli unzi kotunda bantumo
Asala makeza venga kuola Ensa sule kule mabibowe
Uli kata leta butete Katete yuku katete
Obu video bugato Aunzi kasaba jambulia
Mwana watu toguirana Ngola vyevi tafu tafu
Omugenze chamuse
Kanyama Kanyama kase wazike
eyafudde yalidde yali
kanyama kanyama kase wazike
omugenze kyamuse
kanyama kanyama kase wazike
eyafudde yalidde yali
kanyama kanyama kase wazike kanyama kanyama kase wazike
kanyama kanyama kase wazike